Imana yabikuze. Imana yabikuze.
Kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze wipita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze 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 niyo yabanye nana mazimu humana yabanye na Dawidi mutsindira Goliyati yacinzira kunyanja Abisiraheli barambuka niyo chuti magara itabura kuboneka mu byago no mu makuba nawe humura wihangayika yakoze biri uzakora n'ibindi wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze 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 wararwaye masu gakira abandi baguye mu bitaro
niyo yabikoze
wahuye n'imanuka wawurarokoka hoya ntushidikanye
niyo yabikoze
nikoreza urugendo rwawe mwiringire n'agahemuka nawe humura wihangayika yakoze biri izakora n'ibindi wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze 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 nawe humura
niyo nibikora nibikora
hoya nushidikanye nushidikanye irakuzi izakugirira neza wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze wikwita kumibabaro no kumarira warize wite kubyo wagezeho imana yabikoze 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 imana yabikoze.